Yeah.
A main switch production.
Saru.
It's Crown, baby.
Dove. Saru ameleta ka dove. On toes. Stand up on toes. I'm grown. Maturity on top. I'm dope. Applause. Nimekuja na ingine na tisha na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha, juu wanajua mlango stabisha. Nimekuja kuwakilisha, wale wasanie wajaskika. Cheki venye na babaisha, industry najua nimefika. Nimekuja na mbogi ya ghetto, mkiona hivi mnajua si safe jo. Najua sija kuja kunego, nimekuja bista, wachaka record. Nimekuja na punchlines, nimistari machua na siya kitoto. Nimekuja ku air attack, nimekuja kuteko vango maza local. Nimekuja na fujo, nimekuja na pressure jo, nina mioto. Najua mini ndenga na mindo kusema joe ni meleta joto. Tapata kahoma juu ya hiyo tension joe mtapoteza vocals. Nangori vinoma joe venye na speed joe mtawacha utoto. Tawacha ulocal. It's high time tuende international. Tawacha upoko. Joe idai mremwe na kufanya mtaro tu. Utabaki msoto. Utabaki umebitu natoa kaharufu. Usha uwa ndoto. You homeless and you have nowhere to go. Dove. Saru ameleta kadoze. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause. Dope, Saru ameleta ka dope. Saru ameleta ka dope. Saru ameleta ka dope. Saru ameleta ka dope. Huko ni kumoto, huko kumechill, huko kuna joto. Huko ni kushoto, sasa tuende kulia huko kwa wanoko. Tupige mafoto, tupost waseme tumeanza show. Tupite kwa soko, tufanye ka window shop kichokosh. Mashina bamba inataka ujanja, inataka ukairada. Utapata maskando, lebu jihandle kabla ukufe kwa kamba. Tabidu mehasol, utoe jasho, wacha kwenda kwa mganga. Chorea hizo vako, juhaidei, joso venye mola mepanga. Asike mnanitaka, jumeni hata minjo yenu dose. Naleta mikasa na wapadawa nyingi overdose. Na harufu safi marashikali ina choke your nose. So smell my shit and swallow your beef cause I'm your fucking boss. Na stick on your lane, I get you some lens. Ndiyo uni zoom vifiti. Go like, comment and share post zangu pale IG. Jumini mtoto totole nmeweza na siringi. Nisaru moto tiambali si deal na mashilingi. Dose. Saru ameleta ka dose. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause. Dope, Saru ameleta ka dope. Saru ameleta ka dope. Dope, Saru ameleta ka dope. Dope, Saru ameleta ka dope.